dajimsafi.com.
DM gang do gang. DM. DM gang do gang. Nilipomona mara kwanza sikusubiri baadaye. Tafadhali poka mwambia na shida naye. Sema yupo busy change your number call me baadaye. Nataka tukae. Tonge. Toto na mwendo wa maringo. Yake shingo nilifurahi aliposema yupo single na mchumba ni mrembo ana dogo dogo umbo kasema chombo nimepata pa bingo toka na mwendo wa maringo na piga yake shingo nilifurahi aliposema yupo single na mchumba ni mrembo ana dogo dogo umbo kasema chombo nimepata pa bingo
Msafi.com.